na 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 na. Yeah, kuku acha wewe si rahisi, kuku epuka si vyepesi, kutemana nawe si vyahisi mpenzi, kuku epuka si vyepesi, kukumiza wewe mama na yumiza yangu nafsi, yani we ni yangu peace. Na napenda unavyo smile, yo my kind of land, baby uko fine, yo na sitaki wende mbali, yo manoru line, nifanye nijidai, yo baby I don't wanna waste my time, waste your time, this is how I feel, yeah. Baby I don't wanna waste my time, waste your time, this is how I feel, I know you feel me, baby. You know I can die for you. Hey girl, I will die for you. Napata rakwa na we, rakwa na we. Rakwa na we. Napata rakwa na we, rakwa na we. Rakwa na we, yani ra. Wewe. Moja haikai, mili haikai, niko sober, navwe misi sukari, glass doja, nikikusubiri na kungoja, my lord, umeniloga girl, I don't wanna find no other. We ni nuru yangu nami ni mulike, penzi langu zaidi ya pesa nisikose. We ni taa yangu giza uliondoshe, we ni dawa yangu basi niponye, hey. Baby I don't wanna waste my time, waste your time, this is how I feel, yeah. Baby I don't wanna waste my time, waste your time, this is how I feel, I know you feel me, baby. You know I can die for you. Hey girl, I will die for you. Napata rakwa na we, rakwa na we. Rakwa na we, we. We. Napata rakwa na we, rakwa na we. Rakwa na we, yani ra. We.